rya Amerika twongeye kubasuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikira ikiganiro heza, ikiganiro cyashyiriweho urubyiruko ngo rubashe gutanga ibitekerezo byubaka amahoro arambye. Mugikurikira kuri Radio rya Amerika ku 104.3 FM. Uyu munsi muri studio muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku bikorwa byo kwitabira umurimo no gufasha urubyiruko kubasha kubona icyo rukora. Turaganira n'urubyiruko rukora akazi ko koza ibinyabiziga ruzwi ku izina ry'abanamba, aho baza kutubwira akamaro aka kazi kabafitiye mu rwego rwo kwiteza imbere. Twananyirukiye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, aho twasanze bamwe mu rubyiruko bicaye ku muhanda bakaba batangaza ko iyo atari igihe cy'ihinga kubona undi murimo bakora bigorana cyane. Turaganira kandi n'umufatanyabikorwa wa Minisiteri y'Uburezi ku bijyanye na gahunda yo gufasha abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kwimenyereza umwuga bakiri mu mashuri. Mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije yegereye urubyiruko rukora akazi ko koza ibinyabiziga, maze bamubwira ko aka kazi kabafitiye runini mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka twumve ikiganiro bagiranye.
Tubasanze muri mu kazi gatandukanye, ariko ndabona hano hameze nk'aho ari mu Kinamba. Mutubwire amazina yanyu n'akazi mukora.
Nitwa Zigira Umugabe Samuel. Akazi dukora rero kadufitiye akamaro kanini.
Natubwira aka kazi ni kubera iki mwagahisemo?
Uko tubona ariko kadutunze.
Ukinda nk'abaduteze amatwi, wenda wababwira muri make ukabasobanura kagutunze gute, kagufashe iki?
Kamfasha mu bintu byinshi, kuko nta kintu nabura naje gukora aka kazi.
Ugereranyije wenda hano, wenda ndabona ni mu Kinamba haza amamoto, uko musoza moto zinga?
Noza moto eshatu.
Ubwo moto eshatu ufite amafaranga angahe?
Afitemo bitatu.
Bitatu. Ayo mafaranga ibihumbi bitatu niyo ashaka gutunga neza umunsi wose ndetse
buri arantunga nta kibazo.
Nyine dusobanurire wowe muri make, utubwire utige akazi nkora akamaro kamfitiye naka, kandi icyo umaze kuvanamo ni iki?
Ewa, datangiye vuba nta kintu kinini cyari cyavamo, ariko urumva ko ewa ndazagikuramo.
Reka ndabona hano na mugenzi wawe, nawe reka tuganire nawe atubwire amazina ye, atubwire n'icyo akora hano.
Jere baguteye akaremya budo abandi umunamba hano.
We abaduteze amatwi bashaka kumva ngo kirabatunze, ariko kibatunze gute?
Ukuntu kibatunze ni ukuba nyine tuba twaje hano twese, urabona twese twaje kureba abakiriya, ni nko kwicara n'ubundi ugategereza umukiriya wawe. Ariko nyine nko ku munsi bitavuze ko wabura amoto wose, kuko abari mu Kinamba baba babizi abamotari ko bagomba kogesha.
Hano se ubundi muri budusange ni abamotari bahongereza gusa cyangwa n'imodoka nazo zirahaza?
N'imodoka zirahaza bakaza tukabogereza.
Tubwiriwe nk'umujene, ni iyihe mpamvu watumye wihangira umurimo nk'uyu nguyu ukaza mu Kinamba ukoza izi moto ndetse n'izi modoka?
Rero nabonye ko nakomeza kwicara ngo nicare nyine nta kazi ndimo ndakora, ndavuga atereka nze hano nyine tubipanga na bosi, aratubwira ati ngiye gushinga Ikinamba hano, turaza turagiforoma, ubu cyaranamenyereye baraza, tubona abakiriya kabisa.
Hari urubyiruko rwinshi usanga ruri hirya no hino rubasha kuba tutaza gukora nk'aka kazi, kubera ko wenda babona ko gaciriritse, bakabona ukuntu wirirwa hano wiva mu mazi ukora akazi nk'ako ngako. Wowe nk'urwo rubyiruko rukicaye hariya rutegereza ibyo baruha, bigihe rugataka ko rufite ubukene, warugira iyihe nama?
Urubyiruko inama narugira, bava mu byo barimo nabo bakaza bakaza bakiga akazi, nabo bakareba ibyo dukora n'ubundi, kuko nta kintu uzageraho na kimwe utagikoze. Mu by'ukuri uraza ukiga akazi ubikunze, ubikuye ku mutima, ukaza nawe ukamenyera nawe ugakora nkatwe.
Nabonye rero hano abamotari benshi baje barategereza, wenda hari n'ikibazo cy'amazi bategereje bihagije. Ndashaka mumbwire ibanga mukoresha rituma aba bamotari babagana.
ibanga dukoresha ni uko dukunza akazi kacu. Niryo banga ni ugukunda akazi kawe ku buryo niyo wenda n'amazi yabura ufite ukuntu wavugana na boss wawe ukayazana nk'ahepfo urabona hano Kigali n'ahantu wabura amazi no mu ngo babagurisha. Kaza amajerekani abiri moto nitwara amabido menshi n'atatu urangije gahunda zawe akaguhemba akagenda nishimye neza akazanagaruka.
Aho rero tubwire wenda dusoza mu kiganiro cyacu tubwire wowe nk'umuntu ukora hano mu Kinamba muri ejo heza hazahawe ni iki wumva uteganya kuzageraho?
Icyo neganya kuzageraho naje no mu Kinamba ari ukugira ngo nimenye n'icyo kinyabiziga menye no kuyitwara nibyo byiza byanjye nabonyemo nkamenya kuyitwara ejo bundi nkahita nkorera porofisitwari ndanayifite ikibura ni perime ariko ni gahoro gahoro.
Muri make watangiye kwizigamira kuba uzabona perime wenda utugereranyije nko ku munsi wizigamira amafaranga angahe?
Musi ngerageza nk'uburyo nabika nka bitatu cyangwa se wenda nabuze nkabika nka bibiri.
Nubwo aba bavuga ko koza ibinyabiziga bibafitiye akamaro kanini, abo twasuye mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo bo birirwa biciye ku irigara ngo kuko akazi ko guhinga gasa n'akarangiye. Ibindi barabitubwira kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayirageje.
Nge nitwa Karasira Jean d'Amour, abantuye muri Bumbogo umudugudu wa Murarambo. Uwicyo dukora mbega ni imirimo y'ubuhinzi ibindi mbega mu buzima busanzwe no gushakisha mbega mu guhinga.
Gira wenda tugusanze hano ari wicaye hano hafi ku gasantre tukire nk'umuntu w'umujene ubuzima bwa hano bw'urubyiruko byifashe gute?
Ubuzima bwa hano buragoye cyane kuko kugira ngo ubone nk'amafaranga igihumbi urabona twicaye hano nta urabona ko nta kintu mbega tuba turiho. Ariko bibaye na byiza wenda tufite nk'iyo mirimo ntabwo wadusanga hano, tuba turimo kujya gukora wenda dushakisha ayo mafaranga kuko abenshi nubwo tubona dutunze ingo, wumva dutunze ingo dufite abana dufite umugore mbega urabona ko ubuzima buba bugoye. Umuntu rero ubundi cya mbere ni ukubona wenda iyo akazi kabonetse ntabwo wadusanga hano, tukora iki tujya gushaka amafaranga yaba guhinga cyangwa mu buyedi. Gusa icya mbere cyo yego ntabwo ari bubi cyane nk'uko nyine muri kijya ari ukuvuga ngo ni ukwihangira imirimo, ariko niyo mirimo tuyibonye twayikora kandi tubonye n'ubushobozi twakora iki twakora tukiteza imbere nk'uko n'abandi biteza imbere.
Ako hari gahunda ihari ijyanye n'uko ushyira abantu mu makoperative nige nk'urubyiruko rwa hano Bumbogo, iyo gahunda yo kujya mu makoperative hano ntabwo ihari?
Gahunda irahari irahari, ariko ikibazo ni ubushobozi. Ubushobozi nibwo bubura bwo kugira ngo natwe twajya muri ibyo bimina kugira ngo natwe twiteze imbere.
Muri kino gihe rero hari gahunda ihari leta irimo gushyiramo imbaraga ijyanye wenda no gushyira abakozi ba BDF mu mirenge hafi, kandi ndumva iyo gahunda yarabagezeho hano, kandi iyo BDF igerageza gufasha urubyiruko mu kubazamura ku bijyanye n'iterambere cyangwa kubaka ubushobozi bwabo. Mwebwe murabona iyo BDF izabafasha iki hano mu murenge wanyu?
Ije natwe ikatugeraho wene ikadutera imunga natwe twakwiteza imbere
cyangwa ubundi se murayize?
Ntayo tuzi, nta niyo nari nabona nina.
Mukayo rero mwasoza musaba iki ubuyobozi bwanyu hano bwabafasha iki kugira ngo namwe urubyiruko mubashe kubona ibyo mukora?
Njyewe icyo nabona nk'amwe muvugana nk'abayobozi bari hejuru, njyewe icyo nabona mwatwisabira nuko baramutse bageze inaha icyo twabasaba nuko natwe wenda baduha ubushobozi bakaduha iyo mirimo tugakora ku buryo twakiteza imbere.
Ni iki muteganya kuzakora kugira ngo ubashe kuziteza imbere nawe mu bihe biri imbere?
Njyewe banyita Uwimana Loise, aba ntuye mu murenge wa Bumbogo. Njyewe mbona ubuzima bw'urubyiruko rw'inaha ngaha bugoye cyane, dore nk'ubu nkanjye nshikura amabuye mu birombe epfo ngaha muri koperative ya Kuwapa, nta kintu na kimwe ngiye nyishinze. ariko kubera udufaranga tuza ari duke duke nkaba na buryo nakiteza imbere nange ngira ikintu nakora kabisa.
Bivuga ko iyo koperative urimo umusaruro ubonekamo ntabwo uhagije cyangwa
kuri njye mbona umusaruro nyikuramo ari mukeye
cyangwa biterwa n'ibikorwa wakozemo wenda bitahanye n'umusaruro
ubashaka ni bike cyane
none se kugira ngo ubashe kongera ibyo bikorwa n'umusaruro uyongere urumva hakoguke
ikintu cyakorwa nuko nanye nabona nk'ubushobozi nanye nkaba nakihangira umurimo wanjye ku giti cyanjye nicyo kintu maranira ubu ngubu kugeza ubu
ariko iyo barimo kutubwira batubwira ko ubundi kugira ngo umuntu yihangire umurimo ubundi akenshi ntabwo bisaba bavuga ko bidasaba ngo ubushobozi bwinshi cyane niki ese we ku bushobozi kubasha kuvana aho ngaho muri iyo koperative ntabwo ushobora gutuma wihangira umurimo
ubu ngubu nibyo ndimo
nk'ibiki rero tubwire nk'ibiki ugiye gukora mu minsi iri imbere
nk'ubu ngubu nateganyaga kuba nakubaka nk'akazu kanjye ubu byo nkora byose nkaba mbikora mfite ahantu mba ariko ubu ikibazo twagize ikibazo gikomeye cyane mushobora no kutuvuganira mukanatubariza twebwe dusigaye twubaka amazu bakayasenya kandi urabona ko inanga urabona ni icyaro kibi cyane aha ngaha inzu yari yose wahubaka ntabwo ari uvuga ngo ni akajagari kibi ni mu manegeka mu mukoke twe dushaka kugira ngo nibura burya naho washyira igishushanyo wacyashyira ariko ubona hari abandi bantu
bakunzi bacu rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuje ko tuza gukurikira indirimbo zikangurira urubyiruko guhaguruka rugakora iyi tugiye kumva ni ihanga umurimo y'umuhanzi Danny Vumbi
rubyiruko murashaka amafaranga Okay niwa mushaka amafaranga none niwo twagiye rimwe kabiri gatatu kane
Kibubana kazimburi seka na mafaranga rajoa rubyiruko dushaka shake dukore imishinga duhangurimo umurimo mukobwa umurimo mukobwa shaka shaka ukora umushinga niwo shingiro Shaka shaka, kukaro mo shinga ni wa shinga.
akazi kuri menshi turwanye ubukene dukora imishinga ihesha agaciro umurimo dukanguke duhanga udushya amabanga azaduha ku makashi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa kigali uturere twose duhanga umurimo duhanga umurimo duhanga umurimo duhanga umurimo duhanga umurimo
duhanga akazi imvura ihise kandi amafaranga araryoha rubyiruka dushakashake dukora imishinga duhanga umurimo
Muri gahunda yo gufasha abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kwimenyereza akazi kajyanye n'ibyo biga, hari gahunda yo gufasha abanyeshuri gutangira kwimenyereza umurimo hakiri kare. Jean Baptiste Ndayiragije yegereye umufatanyabikorwa wa Ministeri y'Uburezi muri gahunda, maze amubwira icyo ije kumarira abanyeshuri mu rwego rwo guhanga akazi no kukabona bitagoranye.
Nitwa Tura Maria Christine, nkankora Frontiers Adventures Great Lakes. Muri iki gikorwa kijyanye n'umushinga turimo gukora wo gutegura abana kwishakira imirimo, abana biga muri secondaire, nk'abashinzwe ibijyanye na monitoring and evaluation.
Noneho rero mwatugira iki gikorwa ubundi baduteze amatwi, ni igikorwa kigamije ki, kizagirira akamaro ki urubyiruko?
Kino gikorwa ni igikorwa kigamije gushakisha isoko abana b'urubyiruko cyane cyane muri secondaire mu wa gatanu, mu wa kane, mu wa gatandatu, bashobora kugenda bakabonamo opportunities zo gukora akazi cyangwa se zo kwiga umwuga cyangwa se zo kwihemba zo kwihangira imirimo. Akaba ari igikorwa muri rusange kijyanye n'umushinga wa EDC Education Development Center, twize ngo akazi kanoze ka kabiri, kuko akazi kanoze ka mbere gategura abana mu byita life skills, akazi kanoze ka kabiri kakaba kategura mu bijyanye n'umurimo, ari umurimo bashobora gukora bakorera abantu cyangwa se ari umurimo bashobora kwikorera bihimbiye ku giti cyabo.
Iyi gahunda rero mugiye gushyira mu mashuri, mugiye kwigisha abo bana, murabona ishobora kuzakemura iki ku bijyanye n'ibibazo urubyiruko rusanga rufite cyane cyane mu kwihangira imirimo?
Twagira ngo twibuke yuko muri rusange abana b'urubyiruko muri secondaire, uretse ko kino gihe ibintu birimo kugenda bihinduka, akenshi wasanga biga batekereza ko bazajya gushaka akazi. Kino gikorwa rero turimo gukora ni igikorwa kigiye guhindura imyumvire y'abana, ku buryo muri rusange umwana akiri ku ntebe y'ishuri atangira kumva yuko ashobora kwihitiramo akazi cyangwa se umurimo yifuza kuzakora, ariko cyane cyane ko ashobora no kwihitiramo kwihangira umurimo. Bikaba rero ari n'igikorwa kizabafasha mu by'ukuri bakiri ku ntebe y'ishuri gutangira kwiga guhanga umurimo bakoresheje ubuhanga tuzabigisha twebwe muri proje twateguye.
Mukaba rero iyi gahunda muzayikorera mu tuhe turere, ese izatangira ryari kugira ngo baduteze amatwi bamenye igihe izatangirira?
Iyi gahunda mu by'ukuri tukavuga ko yatangiye kubera ko nka EDC yakoze launching mu cyumweru gishize, hanyuma mu mashuri abana barimo kwiga akazi kanoze ka mbere. Gahunda rero yatangiye, ikintu cya mbere cyatangiye ni igikorwa turimo gukora cyo gushakisha ni gute ku isoko ry'umurimo u Rwanda rwifashe, cyane cyane ku isoko ry'umurimo rishobora guha abana opportunities muri byo, nuko ari bitatu cyo twise job shadowing, ni ukuvuga kwiga kwimenyereza umurimo wifuza gukora cyangwa se internship, gushyira mu bikorwa umurimo, gushyira mu bikorwa n'undi skills ufite, cyangwa se cyo twise mini companies, gutangira gukora companies. Kikora ari igikorwa kizakorerwa mu district 18 atatu yo muri Kigali n'ama district 11 yo muri South.
Nyine iki gahunda utubye ko yatangiye, ariko abaduteze amatwi muri kano kanya bashaka kwibaza ngo yaratangiye, ariko wenda watubyira ukavuga uti nibura mu mashuri izo nyigisho zazatangiye kwigishwa wenda mu gihe runaka?
Mu mashuri izo nyigisho zatangiye kwigishwa nko mu kwa gatandatu, bitewe n'uko akazi kanoze ka kabiri gakurikirana n'akazi kanoze ka mbere, kubera ko mu mashuri hari aho katari karangira, nikamara kurangira tuzajya dutangira akazi kanoze ka kabiri. muri rusange nuko nko bimeze uretse ko binashoboka yuko nitubona kagiye kurangira akazi kanoze kandi dushobora guhita dukomerezaho bwene bikaba byakovarapinga nk'ukwezi kumwe.
Ese usibye ibi bikorwa murimo gukora muri Frontiers bijyanye no gufasha abana kubona imirimo, ese hari indi mirimo cyangwa ibindi bikorwa mukora bifasha urubyiruko kwiteza imbere?
Muri rusange urubyiruko turuha skills cyane cyane zijyanye na nicyo twita character building, ni ukuvuga ngo umwana akimenya, akigira self esteem, akigira self confidence, akabasha kwifatira ibyemezo ndetse akabasha no kwishyiraho intego z'ubuzima. Ibyo nibyo turabikora cyane. Ikindi kintu tugomba gukora n'urubyiruko ni ukubigisha ibijyanye n'ubuyobozi, tukabaha leadership skills, ariko cyane cyane urubyiruko nirwo tufasha cyane cyane ruri muri entrepreneurship. Hanyuma ugasanga mu byo tubigisha byose akenshi tutamwigisha ariko ziri adventure based, ni ukuvuga ngo tugerageza kubashyira muri icyo twita ibikorwa cyangwa challenges zituma bo ubwabo biga ariko banakora igikorwa, ntabwo ari metodoloji isanzwe dukoresha.
Mukongera kubasusurutsa bakunze mudukurikiye, reka dukurikire indirimbo y'umuhanzi Dogo A wo mu gihugu cy'u Burundi, aho yaririmbye ati ubunebwe n'umwanzi w'iterambere ry'igihugu. Tugeze muri wa mwanya twahariye gukurikiraho ibivugwa hirya no hino ku isi. Ibyo uyu munsi tukaba twabikusanyirije na Jean-Baptiste Ndayiragije.
Duhereye mu gihugu cy'Ubudage, ibinyamakuru Azitize Itunge na Deloko biherutse gutangaza ko 33% by'abana bavutse mu mwaka w'2010 bavutse ku babyeyi batashingiranywe. Uyu mubare ukaba urushaho kwiyongera kuko mu mwaka w'1993 bari 15% gusa. Ibarura ryakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2010 ryagaragaje ko 69.4% by'abana babana n'ababyeyi bombi, 23.1% babana na ba nyina gusa, mu gihe 3.4% bo babana na ba se bonyine. Iri barura kandi rikavuga ko 4.1% babaho nta mubyeyi n'umwe babana nawe. Ibi bikaba byaratangajwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe amabarura. Mu mwaka wa 2011 guhangana n'ibiza byatwaye $380 million z'amadolari. Umutingito wabereye mu Buyapani nicyo kiza cyahenze kurusha ibindi kuva isi yaremwa. aho watwaye miliyari 210 hatabariwemo impanuka ya Fukushima. Reka dusoreze mu Bwongereza, aho ikigo gishinzwe ibijyanye no kudandaza giherutse gutangaza ko ikiribwa kibwa cyane muri iki gihugu ari fromage, ngo 3% by'iki kiribwa bigurwa irengero buri mwaka. Ibi ngo bikaba bikorwa cyane cyane n'abakozi baho zitunganyirizwa.
Mwe mwese mudukurikiye mufite ibyo mushaka kutugezaho cyangwa se mushaka gusangiza abagenzi banyu, tubahaye ikaze. Abashaka kutugezaho ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo, tukaba twabwira ko mushobora kwifashisha adresse Jean Baptiste aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye agiye kutugezaho.
Ubutumwa bw'uyu munsi tubuhereye ku bwa Farida utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, ahashima cyane gahunda z'ikiganiro heza kuko kibafasha kwiga byinshi mu buzima bwa buri munsi. Undi watwandikiye ni Etienne uri mu Bugesera. Etienne yagarutse ku kiganiro cy'abahanzi duherutse kubagezaho, aho yatangajwe cyane n'ukuntu umuhanzi Tuyisenge aririmba kimwe na murumuna we, ngo akaba akunda uyu muhanzi cyane cyane mu ndirimbo yahimbiye ihuriro ry'abategarugori bari mu Nteko Ishinga Amategeko. Aba bakunzi bacu turabashimiye cyane kuri ubu butumwa. Tubibutse ko namwe mushaka kutwandikira mwakwifashisha adresse zikurikira. Abakoresha interneti mwadushakira kuri heza cyane @yahoo.fr cyangwa mukadusura kuri Facebook mwandika heza program. Abakoresha telefone zigendanwa tuboneka kuri 0788 537 3951 na 0772221 2583 87. Murakoze, naho ubutaha.
Turamushimiye cyane Jean Baptiste kuri ubu butumwa atugejejeho. Turanashima kandi mwese mudahema kuduha ibitekerezo muri iki kiganiro cyacu. Shuti mwarimu, dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugiye kugisubikira ahangaha. Tubibutse ko gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha, Ijwi rya Amerika. Uyu munsi mukaba mwari mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Olivier Isatibasumba. Imana ikomeze ibarinde.